Fresh boy jump
King
off.
Crazy running things. Great music.
Simple. Boneka faka nono kwati fene city ya lubanga. Badi nakosa kwati limbi ndidi chumti cha mubanga. Ukuponya ine trainer dai kwando. Dai bwele mwene mkosi gana pena pateti mumpuko mupando. Ine level ma commando. Yes, ine level ma commando. Dabali hapa winga shalanga na chikwa na kamponye milando. Ukuwa kudaba wana. Yes, ukuwa kudaba wana. If ina babo inda itina kozi mnafushe fitana. Shaba kwati naba bafika. Wadabu pela nda pitilisha. Titimbepe nda titikisha. Ipi njanda jebaka nwapeka munyina nekwena nda titikisha. Wimpana masena patani. Nefo tumba kofwe wakani. Mufunya mafulo puta mwamo na nishinga iti ikafumadi. Mwamo na vamo na batolo matishili wakuswila kona mazuku. Mwamo nekokuwa wabeti ina njilife pakona njilife maku. Nimondawa na mchipuku. Dikasube we maxiku. Ineno mote sana ediki kubreni yandikwa liwa matatu.
Love fresh boy.
AZ Globe, I see ya.
Great music.
Zambi music. We turn every zip on the mix. Run that truth, boy. Let him know that you're ranting.